ministry eyebyobulamu etegesanga government weli netegefo kakasa nti omukka ogwobulamu ogwa oxygen gubeera mu malwaliro gaayo gonna olw'okutaasa obulamu. Director omukulu w'ebyobujjanjabi mu ministry yebyobulamu Dr. Charles Olalo wabula akinoganyiza nti adde okubeera ne oxygen malwaliro kikulu, omutindo gw'omukka guno nakyo kyankizo. Ye kamisona avunaanyizibwa ku mpeereza y'obujjanjabi mu ministry yebyobulamu Dr. Ronnie Rahatungire ategeeza nti eggwanga lisobodde okwongera ku bungi bwa oxygen mu malwaliro ga gavumenti mu nteeka eyapangibwawo gye baakazaako erya Free Auto Program. Dr. Rahatungire ategeeza nti wansi w'enteeka eno ebyuma bya oxygen 98 bimaze okussibwa mu malwaliro ga gavumenti 79 okwetoola eggwanga lyonna. Ye Mary Rwane akulira enteeka eno annyonnyodde nti akagiri gye bwakyaliwo ekizibu ky'abaana abasuba mu kakadde kalamba n'emitwalo 6 abali wansi w'emyaka 5 abafa olw'ebizibu ebyekuusa ku kussa. Amawanga nga Uganda geetaaga okunyweza entegeka ey'okussa oxygen mu malwaliro gonna.